DreadLouder.com.
Get a paper them here, this is the water than that for the band. Them is VM Records, Africa.
VM on their foot. Put us up a million.
If you have Paraguay,
get the point of sale.
Something.
Please pay for the job. Hey, the play jam.
The cash on the
bill.
Era panga start and spend it, spend it. Mabere ni jure mona kumona lini. Wichi tarek chatting cool. Eku ando wana pena na fura. Cause
tu bambilo bunonji. Tu bambilo bunonji. Everything ni makwacha. Everything ni makwacha. Everything ni makwacha. Tu bambilo bunonji. Jai fuwe na nshesho kulomba. Deta na ikala neka ndebomba. Nani tena na shichincha na weta. Ketima kakaba mada pena nguve ngesa. Sini masale ni pangani ya manini. Tini after pini pangani pesa dolani. Tu bambilo bunonji pangani kwile manini. Na kwile kuseme sa soli kia hapa mani. Masani wana na mustache ya oluna sweatia. Nili na mbini pa street ma edias. Sini nga kuname nili na mablesha. Pati 2023 visa kala bitch.
Jure mona kumona lini. Wichi tarek chatting cool. Eku ando wana pena na fura. Cause
Tupambilo bunonji. Tupambilo bunonji. Everything ni makwacha. Everything ni makwacha. Everything ni makwacha. Tupambilo bunonji.
Maboko ngebera koyandi. No bunonji mbombera wandi. Shafya liro kudrowa fiparana. Sela paka yesu itimbara. Aroto mukatina konzi. As if she para ukarions, kanche naribako shap. Moko panga komane mula. Wanshi wakuwa mora kwa naritumpa. Tapos chopet. Kanshi mbombelo buzi. Bakweba nariyako buwazi.
Mbombelo bunonji tusengo kwacha. Ulipa wenda sabu na kupanga kwa makwacha. Tina kuku kuseme zonu tina kukwanda. Pakuti kufipe nishita pesa na makwacha.
Era panga start and spend it. Spenda papene nishure mona kumona lini. Direct chatting cool. Eku ando wana pena na fura. Cause
Tupambilo bunonji. Tupambilo bunonji. Everything ni makwacha. Everything ni makwacha. Everything ni makwacha. Tupambilo bunonji.
Gift of blessings. GX line.
Shok shok yo.
Makila pina. Manja. Patao. Nanika 46. Senteni muengalo. Ela makofi. Kuma kule shani chekuni na kampan. Dos mine. Nani muna.
Exclusive to ZLouder.com.
Go on and shut the sensor. Check out the icon. Post in the world. I'm on a rush. And I post let him is worthy. Pop lock. Post let but you wear away. Love the sock but you wear pala. Laka.
You're the same people that I'm here. It's because you're the water than that's the band. I miss VM Records. Africa. Wagwan.